uyesaba ukuthi uzongikhohlwa. Sasithengeke isihlukane, sasithe zohlala njalo. Manje sengibheka isithombe ngizibuza ukuthi kwenzekeni. Uma uthando luphelile, itshele iqiniso, ungangishiyi phakathi kwezinto engingazi.
Sous-titrage Société Radio-Canada.